Exclusive from Afrofly.
What did us?
Don Casper got you.
Check.
Steve-O. Let's go.
Bunchwa na mama bunchwa. Bunchwa na mama bunchwa. Kudungu ndugo mazalu wale. Zilile ngomba monga mondo music. Na magelo bambi sana monga furufute. Anyanga nyisa tako monga ethikweke. Ayenda monga diaga mumatika. Kulangi is a true African color. Akati twerk twerk muli soche. Yamene iyoti ya nisoche.
Topo, topo.
Muli so chabi. Yamene iyoti ya nisoche.
Take it so bashua. So chabi. Don't mind anybody.
Nina jaka poka ganda. Manja got girls vani vinila panganda. What kanda? Pwete is this? I wonder. Sometimes ni maona nga uchoka kuwa kanda. Wine it slow, munga musana uwawa. It's a cold world but ni ya yuko makawa. Catwalking nga mwana wea kwawa. Takwawa, this is hot ish nga ya magwawa. Beautiful, beautiful, sapwa. Looking cool, fresh, fuluka tapa. Wadabwa, kubachi veleshi kana bamba. Kakangena mu club dance floor ima pampa.
Take it so bashua. So chave. Don't mind anybody.
Masusha monga ni majebu jebu. Umadisia na chibubuma. Mama, the way you wine jani ya mafika. Njuma huhu kujita la hinsango. Inaleti nsango mshinsango. Umachechi hela mchinsambu. Mbu njane chewe piche yamvu. Kuwaha kuchili li muyanzundi. Muyandanti, chikombola nye. Usana wako nishi wa malegeni. Kudusu muka monga ni malegeni.
Kalunda Kantadi
Steve-O
Mr. Pan LP Sukari
What did us?
Exclusive from Afrofly.